ZWAP.com.
J.R. Beats.
Once you pon this one, 98.
Hey, yo.
Na lemona kwati wali ntemwa, kashi wale mbe pafe. Na lemona kwati naba kofiene kafe, kashi bufife. Fake love wani, eyo yue wale mpela. Na lemona kwati wali ntemwa, kashi wale mbe pafe. Na lemona kwati naba kofiene kafe, kashi bufife. Fake love wani, yue wale mpela.
Na lemona kwati wali ntemwa, kanshi alifye vuzifye. Athotu kava bonze iwe na ine baby forever. Na kuba nanti na lemeka, kanshi twali kofya bengi. Ushe mutima washani wakwata iwe poizo.
Kaigelo
kai twa kumbali twena tawakaleke. Yo, I wish I never met you, girl. Niwe pretender.
Na lemona kwati wali ntemwa, kashi wale mbe pafe. Na lemona kwati naba kofiene kafe, kashi bufife. Fake love wani, eyo yue wale mpela. Na lemona kwati wali ntemwa, kashi wale mbe pafe. Na lemona kwati naba kofiene kafe, kashi bufife. Fake love wani, eyo yue wale mpela.
Na lemona kwati naba kofiene kafe, kashi bufife. Na likupele umutima wandi waitovela tewe mwine. Na likupele chite mwiko wasenda waona ula. Ushe mutima washani wakwata iwe poizo.
Kaigelo
kai twa kumbali twena tawakaleke. Yo, I wish I never met you, girl. Niwe pretender.
Na lemona kwati wali ntemwa, kashi wale mbe pafe. Na lemona kwati naba kofiene kafe, kashi bufife. Fake love wani, eyo yue wale mpela. Na lemona kwati wali ntemwa, kashi wale mbe pafe. Na lemona kwati naba kofiene kafe, kashi bufife. Fake love wani, eyo yue wale mpela.
Ushe ukamusanga kwi, uka kupele vyole fwaya. Ushe ukamusanga kwi, uka kupele vyo kabila. Uba ba 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 ba.
Na lemona kwati wali ntemwa, kashi wale mbe pafe. Na lemona kwati naba kofiene kafe, kashi bufife. Fake love wani, eyo yue wale mpela. Na lemona kwati wali ntemwa, kashi wale mbe pafe. Na lemona kwati naba kofiene kafe, kashi bufife. Fake love wani, yue wale mpela. Na lemona kwati wali,
kashi wale mbe.
Na lemona kwati naba kwa,
kashi ufifye. Ufifye, yeah,
yeah. Yue wale mpela.
ZWAP.com.